Cass!
Yes!
You are a guy!
Ke shapa o khekhele ke dipame Jwe sa malume hafe biti ke palame Ke ka se bone se kola le hanyane La le tlaka le botho le banyane Le monse na ke khenne O setse budi la ke khenne ke qetile tswe ke re Ha ona o tanti ba ke khenne e la bashanyana ke nkalona e ka le ya tlanyana le hlantswa ke nthore ke tse halleluna Lona monate wa le hlula Nkupa jwantse pedi baby I'm not your size You're not my type you're still a baby boy Haibeng o tlwaetse ho ba chaya I'm not your dice You're still a kid motleleng ditoy Ke a bona le hlulwa ke motheo Ha ke sa seha ke bene sefahleho Jwale ke fetotse sebopeho Nako ya ntshiya tiego e tsala tahlego Ke shapa o hlegele ke dipame Jwetsa malume a mfe biti ke palame Ke ka se bone se kola le hanyane La le tlaka le botho le banyane Le monse na ke khenne O setse budi la ke khenne Ke qetile tswe ke re Ha ona o tanti ba nke khenne Le oji la matuke Ke tla ke hlahlathela le kwa thoma fike If you criticize when o tsaba nnete I'm tired of your traps ke dula ke le nnete A ke khina ka batle ga sa ke tsubisang Ha re buisang khutlisetsa morao Kopa sang kwa tisang tla le roba tham When I go up why they put me down Mokgotsi ya lehlano o tshwana le fake friend Yeah different way by stabbing your back We talk on man Smash everything that come in your way Ke shapa o hlegele ke dipame Jwetsa malume a mfe biti ke palame Ke ka se bone se kola le hanyane La le tlaka le botho le banyane Le monse na ke khenne O setse budi la ke khenne Ke qetile tswe ke re Ha ona o tanti ba nke khenne Monse na ke khenne O setse budi la ke khenne Ke qetile tswe ke re Ha ona o tanti ba nke khenne